David megiku tahai huno anur ke indahai yo naftata intehetahai alpe gai gade ganas tohoni yata David megiku tahai huno anur ke indahai yo naftata intehetahai Nahiyo halkay tadabto iga hayso Enna abko iga wiqay Enna abko iga yeelay Enna abko iga wiqay Enna abko iga yeelay Ehi unok taqonaya Baygalay nabdiga hiyo Iyo nudaha beherkayga Nabarraday tampana iyo halkay tadabto iga hayso Baigalay nabdiga hiyo iyo nudaha beherkayga Wahadiga ruhay indhuhu ayar ku nastane Wahadiga ruhay naftanu onki uga guday Wahadiga ruhana ayno nasib sadaye Hannus qamin ashaqani wannadhar kallabadena Wahadiga ruhay indhuhu ayar ku nastane Wahadiga ruhay naftani onki uga guday Wahadiga ruhana ayno nasib sadaye Hannus qamin ashaqani wannadhar kallabadena naqiyo roobadka ne awda udukiyo qabob la isku naxariisto sida nuurka geedaha nalkiyo ubaxayo naqiyo roobadka ne awda udukiyo qabob la isku naxariisto ayata diga itahay naxfiyo nolosha Rawaha adiku gunok noqonaya Ayaga diga itahay naxfiyo nolosha amigayga Ay sarakun nacay adiga ay oran mid kale nabil Ay sarakun nacay adiga ay oran mid kale nabil Hay goynin nerfa Karawaha adiku gunok noqonaya Wahadiga ruhay indhuhu ayar ku nastane Wahadiga ruhay naftani onki uga guday Wahadiga ruhana ayno nasib sadaye Hannus qamin ashaqani wannadhar kallabadena Wahadiga ruhay indhuhu ayar ku nastane Wahadiga ruhay naftani onki uga guday Wahadiga ruhana ayno nasib sadaye Hannus qamin ashaqani wannadhar kallabadena